Nitaga my love. Mchana na nitaga baby. Usiku na nitaga wabavu. Alafu mwenye mi yendo tamu yangu. Akiamkaga nasema nanipenda, hawezi kuniacha hata apewe nini. Hawezi kuniacha, amesema mi wa mwisho kunipenda. Hawezi kuniacha hata apewe nini. Hataki kuniacha.
From the head to the toe, we bado ni top notch. Baby girl, kiwa kwako najipata. I'm a city boy, ila we ni master. Kigusa kinita yani come. From the head to the toe, we bado ni top notch. Baby girl, kiwa kwako najipata. I'm a city boy, ila we ni master. Kigusa kinita yani come.
Shika moi, shika roho. Juma pia wale gay. Washi wone na kugenda, na kupenda kama holiday. Kwanza unavyonipea mambo mazuri, mambo yeah. Kuna leva wanna show you. Loving you, I swear and I dare, yeah. Unawaringia, haringia. Kiona wanalia, wanaumia. Usipagawe na matutu, kwani mindo baba yao. Okay baby, bringa ni vimbe. We share body, you're one body. Me want nobody. You my body, you my fantasy, you my everything, girl.
From the head to the toe, we bado ni top notch. Baby girl, kiwa kwako najipata. I'm a city boy, ila we ni master. Kigusa kinita yani come.
Yeah,
yeah.
Top notch.
Jimmy X W6.
Umenikorabisha, likuwa na my pressure too. Alinidhalilisha, alinichadhalini. Ngeaga maisha, nilishafikia kikomo. Ukanikaribisha, kabisa ukaniadaptisha. Umenipendezisha, ukaningarisha. Wachana na ule mbwa mwanzo, alinikondesha. Usulijawa na vishimo, nikapoteza mwonekano. Kana kakitu mbo, kumbe ya liyo ya mwona bado. Na bado
taratibu mama, tunamumiza roo. Taratibu mama, atajitoro.
Na bado
taratibu mama, tunamumiza roo. Taratibu mama, atajitoro.
Hatari, 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 busy. Hatari, 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 busy. Hatari, hatari.
Wewe ndo nahodha wa meli yangu, huita
mabaya ya wengine. Maana najiona nachanganyikiwa, oh nyikiwa ndama nanona, nanyonyeshwa maziwa, oh maziwa. Nikijitazama hivi naota ama nachanganyikiwa, joto nalo la shuka digiri, waliniliza tibiti na moyo wangu shakupana, na wewe ndo nahodha wa meli yangu, uhitaji CV, oh, atukinge ya ilahi, tuwe salama, atuepushe na mabaya ya wengine. Maana najiona nachanganyikiwa, oh nikiwa ndama nanona, nanyonyeshwa maziwa, oh maziwa.
Mapenzi ni jihadi, tuko peponi kwa jinsi tulivyo.
Naugua, naugua kukupenda, naugua nakupa ya kumaua, kunipenda umejua.
Naugua, naugua kukupenda, naugua nakupa ya kumaua, kunipenda umejua.
Roho yangu sultan, kwa mwingine sitamani, moyoni nakupenda ya wani.
Mipembeni sitazami, umenizidi mzani, hoi wabintabani, nasijuti hasirani.
We umeniathiri, tabia umenibadili, mwenyewe si unaona.
Kupenda kupitiliza, you know that is true. Kukupata miujiza, baby you girl. Umenitumiza roho, natamani hii dunia ingekuwa yako, moyoni mekwamishia kapeke yako. Toka zamani ningekujua, ningekuwa wako, moyoni nimekususia peke yako. Heri kujua na wewe baby, heri kujua na wewe baby, baby yeah.
Kani kama tako niko ananiliwaza kwa roho, oh mahaba shikamo, oh yawe nilimaza kwa roho. She's my darling, she's my darling, she's my darling yeah. Toto nzuri na show, show hatari, show hatari, show hatari.
sura ya mafokoto, kumpata ni protoko, namejawa na mateko, ah, kana mateko, na kukuringa kana ringa, kana mamba kitototo, enzeno. Sura ya mafokoto, kumpata ni protoko, namejawa na mateko, ah, kana mateko, na kukuringa kana ringa, kana mamba kitototo, enzeno mindo napenda, ugonjwa wangu minapenda, kakicheka minalia, jama kana nivutia, mali yangu kijaliwa, minitachanganyikiwa, kakicheka minalia, minalia kana nivutia, mali yangu kijaliwa, minitachanganyikiwa.